Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Gagni kanti to ɓoggi jande ga faadu haala Mamadou Sama Seku Diam Wali Sakraɓe heeɗiɓe. Caggal holtigol junndugol wattu transition o dewrintudowo seddawo Goodluck Jonathan nadoma boma ko ɗo alalbar e hannde e on wattu gooto baali politikoɓe hewɓe mettama sanne fewde kaɗo anniya. Alahaali ndenagu ley wuddu leydi ndi na samti gilla ko larmi Mali fuɗɗima daraja hippugol jamare nde waltinde ɗum sanne. Musel en 15 octobre 2016 na e mutere golle balɗe joyi gila keñen e wi dunke en ben jande ngol hippugol ben ngol yoppugol golle waɗan mande sanne dow sifa jandeji ɗi ɗingon sembe kabaruji amen hande mbiyen beeten alalbaare joyi leru janvier hitande 2021. Bisimillah sakiraɓe dewrintino seedi a o Goodluck Jonathan na dooma bamako ɗo alalbaare hannde garalngal makko humpitan ben humpitama ana wara balɗe yogaje hannde yo caggal ko lamkoɓe transition ɓe holliti yila mabɓe landinde wutteji président wattu décembre hitande 2026 keɗɗana kom heɓani du fasitan ko Ousmane Yalbule.
Wattu 11h woni ko médiateur CDA o hani yottade e wi keƴaɗo nde gollude ɗo bamako ɗo Goodluck Jonathan waran ley leydi meɗen ndi yidude hoorejo laamu hakkundejo colonel Assimi Goyta kañe kanankoɓe woɓɓe ngal jiidal waɗan hakkunde mabɓe fadde CDA wadde batu muɗum mawɗo jeena lewru janvier ndu dow kabaru Mali. Ɗum waɗan caggal ko jondeje battuji assise national ɗi ko rewra dow muɗum hollita CDA o to Accra to ley koɓe ndewri dow muɗum kanankoɓe kollitiwide laamu hakkundejo waɗan duuɓi joyi dabere nde haala heewi dow muɗum hakkunde baale politique Mali. Fedde noddirtende cadre des changes pour une transition réussie holliti metti muɗum wiide laamunkoɓe laamu hakkundejo jiɗɓe heddade dow salli o. Hooreɓe nde fedde kollitiwide gaɗan ko mbawi fuu hadde junnugol laamu hakkundejo o. Ko laati fuu tafo ministre kuminiɗo haajoji walli gonɗi sella ana wonde wadde immadaraji ley leyɗe CDA o ɗe yalla ana hollita hooreɓe leyɗe ɗe ko rewra dow muɗum ley batuji assise national ɗi.
Eley mbiyen yewtere meɗen grand dialogue mbiyen ñande altinere nde ko yimɓeele kay goto fof e hakkille kamɓe noddaɓe goto fof hakkilla muɗum banggal junnugol wattu transition o hoñotoɓe politique ako kay e hakkillo mabɓe mbiyen ɗum ɗo na la ɗum ɗo na mbiyen kabar muɗum na ƴaɓɓiti seeɗen awa bertum ko heɓani keɗen fastango Ousmane Yalbule e sita siɗi ɓe
parti yelema holliti metti muɗum wiide laamu hakkundejo ɓame nde dabere kañum tan ɗum yo haala Hamidou Doumbia secrétaire politique parti yelema
kabaruji ɓe yeeɗo hollitijo ɗum hooreɓe fedde dewne tawi kamɓe ka e baddi malinkoɓe ko heeɓe jantide ɓe wullitigen ko fotta duuɓi heewɗi fa yettade hannden mandat goto duuɓi joyyi hollude kon mandat ɓe sorras en duuɓi joyyi le leydi ni ɗum ko holli ɓeɗe miili ɓamtude laamu o jaaɗi
parti sinide faso yirwa toon walda e mabɓe hakkillo e wi Boula Baro nde dabarnde laamu hakkundejo holliti waɗan fa leydi ndi yalta leytiɗal mo woni ley muɗum ila hitande 2012
certi hollitiɗaɗo ono tirsi noon ɗum waɗe sa ƴeewi tordamo leydi wolni hande muɗum kan immadaraji wottigaji hanɗi waɗede sabdina sa ƴeewi gilɗi ɓamɗe hitande 2012 fo wartande hannde Mali nunge heɓde hoorel muɗum en wonde torraji ɗi sifaji moƴƴi heewi sanne.
Jangguinowo université docteur Abdoul Sogodogo holliti wiide ɗen kani famude ko yaltata e wi makko wotteji ɗi mbawata waɗede ley lebbi jeego garoji ɗi ka fuu e tawede Sogodogo holliti wiide duuɓi joyi ɗiɓe ɓami ɗi keewi.
Gouvernement o ana hani jomuden seeɗan nde heɓa hollitita o charte haalaɗo min gemin hoolaki yalla ley lebbi jeegon wotengaji wala fuba waɗira miɗen lamda hoore ɗan ho yalla honede lebbi jeegon yimɓe wawata wadde wotengaji laaɓudi ɗi geddi wala e muɗum lebbi jeegon ana fanɗi jaati e waɗgon ɗi golleji ga duuɓi joyyi ɗuuri so ɓeɓe waɗanɗe laamu ana heewi sanne.
Hollitinde wiide ley communiqué goto walde almami Mamoudou Diko holliti metti muɗum e nde dabare nde gofarndema laamu hakkundejo ɓame e winde fedde dabareji ɓamaɗi ley jondeji assise national ɗi jani sarti ɓamaɗo laamu hakkundejo o eɗum holla wiide du laamu hakkundejo ani heddade e laamu
sagram mbaɗ tottude hakkillaji moɗe du kabaraji mon banga bemba amen facebook kadi twitter balɗe ɗiɗo bo murtere golle balɗe joyyi mbiyen syndicat 15 octobre 2016 gonɗe muɗum mbiyen ndeɗo murtere puɗɗuɗo keñen du tatti leydi ni fof nde ɓeydoto e ben yoppugol golle jangguinoɓe université lettre et sciences humaine bamako gonɗuɗo gila e juin hitande 2021 e wi dunke en kabaru jande kewal murtereji ɗi na wawa jaati wadde hello e ley sifa jandeji leydi ndi docteur Mourkode Dembélé yo koppidago wonko halni Moussa Mali Sokoke ɗen fo sago sita sidiɓe
torran ana wawi natade saabe wakkati fuɗ darnugo kabaru jandene ɗu ana wawi waddude torraji hewɗi nde sukaɓe meɗen janggoɓe saabu dena goho muɗum ene wawi soƴƴitinde andanɓe e caggal wakkati fuu o murtata golle ana ittanigui jandedu e sukaɓe meɗen ɓe ana wawi natade saabe ɓe wasa heɓde yaade yesso feyi nde janggudeji ɗi murtata golle mo timmata on feyi ana wawi waddude torraji hewɗi e hakke wala e muɗum saabu dena enen pey ba jande meɗen woniro ɗum wala soobe sanne min gemi yi e lawol fuu ko wawi hunjude ɗi torraji soni wala ni jooɗa ko jantida e hooreje musidɗe ɓe ɗum tan ko natto saabe hannden hunjude torla mo wonɗene muɗum hannde o
balɗe yogaji hannde ko kabaru nde nagu ben samti sanne le wuddu ndu e wi yimɓe gomɓe tunɓe ɗum ɗon ndenno ben ka ɗum no laade fuu ɓe holti wide wonko heddi golleede nde ɗo deƴere hewtama caggal ko fo lamɗe mali ɓen waɗi imadaraji e heeɓi ɗum ben masibinde caɓane jeegomo jaddinkoɓe ndenno ɗum waɗi ɓen yontere ƴaɓɓine nde kanko Mamadou Babacountaw ko heɓani keɗen fof tan Ousmane Niall Bouly sita sidiɓe
hanndene miɗe mbawi wiide alhamdoulillahi deƴere wardi ɗum yo haala neɗɗo région Bagnagara goto ko litinɗo wiide par indemo haale ka fuu e tawede wiwo bonandaji gattiɗi ɗi nokkuji yogaji
deƴere ana wonde heɓede nokku amen e seeɗan hannen sone haalede ma goonga homo fo hakkille moji ana jooɗi saabu dena jama ana yaaha e golleji mum en mba wellir en tatteji fuu ɗum warra ban nane noonke li ñalan hanndere
ngo hakkille woni e yimɓe gendidi yogaɓe woɓɓe ɓe kollitiwide yimɓe ana gondi e wadde haajuji mumɓen ko laati fuu eɓe darta e kanankoɓe piedabereji yalla ndenako ana heddo fa hannden keɗe ko Yakouba Kouyatewi hoorejo conseil communal jeunesse Bagnagara
geddi wakkati nde laamo ƴaɓɓiri gaane ɓamde nde jalane wartande hannde deƴƴe fuɗɗi heɓede jama o fuu ana wondi e wadde golleji mum en yaaha fiito gaɗɗu e tawede fuu meɗe huuli fa hannden caggal ɗu laamo ndu waɗi immadaraji mawɗi sectere o wakkati ɗuuri naatigen saabe hunƴini yimɓe lonɓe hiite ɓe seeɗan
le o wattu goto hollitama wiyede ko yaada yimɓe sappo woni suutaɓe ɓuurali genni gondi le cercle jenne e nananlaji keɓaɗi iwde toon jeego e mabɓe joppitama
nelgol taki mbiyen bangal ɓangol e golle bela laamu mbiyen golle Fourouba fuɗɗi altinere keñen tati leru janvier Bamako ɗo ndenno hikka ka hultama wiide emen duuɓi ɗi tati ɓeydama e mbiyen adadu duuɓi anda ɗo gila nden ka noon yimɓele jogiɓe ko wiyete licence na goytiki kabar muɗum saabu mbawa nelude talki mabɓe kalifa Goyta e Bala Camara wonko heɓanine keɗano fosta ko sita sidiɓe Ousmane Niall Bouly
hannde goho yoppugon talki daɗdurde fonction publique ɗo woni nadde e gollal gouvernement nokku humniɗo kabar o daɗdurde jomiraɗo diplôme licence ko heewi war o nokku ga mistene me e hollutude wi talki mabɓe ɗi jaɓaka e o concours watteɗo
e jaɓa e nanggude talki an mbeɗa jogui licence éducation et motricité mo kemmi ISGS deyte tan ɓe nanggata kañe master min ko lannatomi nafa jande amen mbeɗa joguino gikki lobbo Mali Kesso ka ɗum taƴi kan jikke mi heeɓi licence illa 2013 ka fa joni fayre wotte mi heeɓa e wadde concours fonction publique sini min daari kalisimo ittumi fami janga o ɓerda fuu woya hunde fuu ɓuura ɗum nawde mi heeɓi licence professionnel ressources humaine ka no way hon wala fuu ko nafata hannde e paɗɗitimin caggal wala fuu ko diplôme ngaji amen nafata
caggal muɗum humde wadde nde daɗdurde holliti haqqileji ko heewle mum ɓe wi immadaraji ana wonde waɗede docteur Ousmane Magassi kañum woni hoorejo centre national de concours de la fonction publique
au niveau de la primature
to primature to won fedde joyinade gondude dartude hono joom en licence ngaji gaɗirde concours sini dewral waɗi dow mum ɓe gaɗan concours ngaji 2022 ɗo e décembre tan 2022 nde ka joni ministére ngaji ɗi kolita wiide ana kasindini joom en licence ngaji ndennoon ɗum ana holla wiide min ɓamata joom en licence ngaji saabi ministére ngaji ɗi min ɓamanta
miccitunde wi yimɓe temeɗe jetti wonko hani ɓamede le nde daɗdurde hitande 2021
le kabaru coronavirus iɗo keña warde hannde ardiɓe cellal maliɓe holti wiide ñawɓe temeɗe joyo capanɗe jeɗɗo jeɗɗon ɓeydiki hen camtanaɓe temeɗe tato capanɗe joyo e nayo mbiyan ɗiɗon iwi hen ndenno ka so ɗum adaɗo foof faruntinama kamɓe ñawɓeɓe adaɗo mabɓe yo ujunaji noga e ɗiɗo e temeɗe tato e capanɗe jeɗɗo e tato ñawɓeɓe mbiyan samtanaɓeɓe ujunaji capanɗe sappo ujunaji sappo e jeenayyi e kañe temeɗe ɗiɗo e capanɗe jeɗɗo e jeenayyo kamɓe iwɓeɓe temeɗe jeegoma e capanɗe jeɗɗo bangal yewtere meɗen acti covid asra jara wonko heɓanne keɗo
janwali bisimila moɗon yewtere amen acti covid bawiɗo dow lamdi ɗi dogotoro en warta hokkude jaabuŋaji muɗum hoɗum saabi so yimɓe ɓe ñaw coronavirus o nanggata le oɗo wakkati ana wondi ɓeydade ɗo e goto e himmeji ɗi keɗotoɓe men holliti keɗoɗe jaabuŋaji ɗi dunki hen andanɓe kabaruji ɓiliɗe ñaw o haltantamen dow hen hodun sabi so yimbe be nyaw coronavirus o nangata le odo wakati ana wondi beydaade
plusieurs facteurs
kulleji hewde ana holita dum dum wala enen tan fe lele kedan le o wakati atama nyablaji ana hewi hitane fu wakati jangon so jangon satti san ata nyablaji ana yeddode tatti adna fu dum hono fu ana andibe giddi wala handen yidben mudum ko wami halde hen yo natugol nyaw coronavirus o le leedni kan e jalago o nyaw san soni on fami le wakati bamde lewru juin wade lewru septembre nyaw coronavirus daaji na seeda sama ko day fandu ko limmini wakati yimbe ko heewi mille o nyaw timmi du service o yogaade sali batude sariyaaji nyaw o
donc on a oublié les mesures.
Allo dokotoro hodum fu sabi so ge nyaw o si ngaji mudum ana wondi yaltude dum tawede pikir ngaydi ana tofu
o nyaw virus mudum nitan sifiri sabdo virus kasono antitero ANR o virus o le yawi nadde e chaldi bani arman drande so natle chaldi habugo makko yafa sanna tegal mudum dudo wa natade torramoro fa qura arandrano virus o ana wa natade sabe waddude sifaji nyaw fa hewa kasin.
Allo docteur
toyru kan ko kine neddo yaltinda nyilbe ana holla wiide nyaw covid-19 o waymana
covid-19
recrutement lazal
yaltugol nyilbe ana wawi jettirede hono nyaw goddo ga wakkati mon goni on so yaltugol nyilbe tawti jonte e ma yaada suudu doktoro yawtore won ko muddi wana illugol fu holli citta wiide nyaw covid-19 o wayman so wulala challi tampere tawti illugol gol ar hani yaada yawtayaade hore mada so tawi nyaw covid-19 o walayman
fuli testé.
Allo docteur
yalla nyandude acide goto ana way waytude neddo nyaw covid-19 wona
ala coronavirus
nyamdu nduka rabata ka sini on jama odon nyamda neddo goto won emo mo ngi nyaw o woni mun jom mun dare ana dojja na ana ila ana woni lemo wala fuko rentori dun ana way latal sababu fa danyam morabi
dun wonno kabaruji dimi joganno on do nyaw coronavirus o min juuti on hedaade mi min ji e ko warta ko
si jota mani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe sen ben bangal kabaruji kirdu jamedi to kajulo tonno hultama biide ben ardibe goldirde cellal dabaji Côte d'Ivoire nangadi nangondi faminde marobe dabaji be ben do nafakaaji talki luldirde laisser passer dabaji fanda mudun woni newa muya nanugol lo chafa leedi mabbe ben dun lato sababu dun ben droobe be men hisa e torraji dibe hebata sato no hulitiri horajo virtner en tumukoro to Côte d'Ivoire tonno e wi makko yo buri fufu le keri di torraji di heewi do segu ton no hultama wite ko buri millioji temdere mbiyon millioji chapon enay nati le projet ngaji didi kabaru rawbe nyande aljumaare mbiyon chapon tati go liru hitande mbiyon le december 2021 dum wadi fandaji mbiyon dido projet ji mbiyon le projet ngaji di woni mbiyon gulete di segu e bamako yo hunjande hore jogola rawbe e yimbe loja be mbiyon li kabaru wuteji itti jawdi di ngoni mbiyon programme voice oxfam dubi didi ngadete e golle o en timinan kabaru di to kulukuru do holta wide temet dido chapani tato en jeegoma yibbe goni heddibe le asidangaaji ben wattu hitano 2021 dum winda le tongande kala hitande gulirde porton civil ben le mayre holtama wide dun ben addado heddibe le asidan laabi ben hika yawti sanne mo hitano 2020 sabe ben den temet doro chapani jetto e be tafan en jeegoma en jotton maybe le hitano 2021 fanda ben fa hande e wi porton civil hipungoji jenay bandiji tayka li raison o e ben weddugul didi sukabe heccube sagam tumta kawar yambe mitino tamba sa defum tare do beman amen 3w.sturo.com.sturo.org mando dom viamu 37321 o sede yotere meden magazine